abavubuka ennaku zino efujjo amalala enjaga ebikoola eddalu n'okwambala yambala
ebipaleulaamirimu
We are very sorry to the world And we are sorry kuba tusinga mu myaka So sorry kuba tetujja kufinance this war Chari yali mutembeyi ngairi vira site abewo Na ye bine byagwawo gwachalumu mu site mbubavewo Bola lya mirimu kati okuba twagufula mulimu Fenna
Bola lya mirimu kati okuba twagufula mulimu
Bola lya mirimu kati okuba twagufula mulimu Fenna
Bola lya mirimu kati okuba twagufula mulimu
Ndi muyimbi promote yandi ntegese bamuteka ko agateka teka Mwogenda tegeka laba kesi sidi pisi biebichi Okukakana nkoleledde mafuta na kulia No sevi Katiwe mbie kuwa nesigari za kunywa na kulia Unshaving
Mulenya bakuwa batuli waguru Mulwane nyo mjeka bali waguru
Bola lya mirimu kati okuba twagufula mulimu
Fenna Bola lya mirimu kati okuba twagufula mulimu Bola lya mirimu kati okuba twagufula mulimu
Non-stop promotions, we don't stop